সে জিবে জিবে
Mano, umuchinchi weka weka tawansa lwile kubanobe. Haya, umuchinchi weka weka tawansa lwile kubanandi. Awe wo,
iwewe munandi owe.
Awe munandi,
iwewe munandi owe.
Awe munandi.
Shantala. Nalikumanya bengi ine naishi ba bengi ilela takwa wa muntu wabanga iwe boy alamambala wabakofeweka.
Avengi twalipona bo, balipiamo na banabo. Kwale botole angala na bo, balipiamo na banabo.
Ibali tusha pandu tatwa kwete fio vale kabila wewewe. Iba tusile mufilamba, lelo chilipobo iwe.
Favi Entertainment.